abalindirira mukama banywera balisibwa bujamanyi gabwe balituka miro gye balikowa balitambula naye gye balisirika balisibwa bujasuubi lyabwe katonda wabwe gemanyi gabwe yadde ebibanyiga tebibulawo naye abawabuza nakulindanga mu bulamu buno bubo gwe katonda wange omulamu ekisanja kimala n'obukuumi we buli Yesu wange wabisobola nakulindanga mu bulamu buno bubo gwe katonda wange omulamu ekisanja kimala n'obukuumi we buli Yesu wange wabisobola
Yesu wange wabisobola